Savo to the world and back.
Take it. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Check it. Hawako sai tunatembela kao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa pao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa pao. Number uno miho anyoku, kika basi coke fest. Kwa stu bro Johnny na mashup, uratha niko soul fest. Ah baby zinki piga ma show, izi guap na collect. Karibika sit na fix, anything tuna correct. Oh boy, niko me, tutadrilla dio digest. A show tupata ni off net, min komboka, niko on set. Shoka DB, chali yake ko offset. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Check it. Hawako sai tunatembela kao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa pao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kwao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa kwao.
Sai mina beef na watu kathao. On the real, no fucking around. End up pushy P, my G, mina win. Hot like fire, na build for the streets. Na mina dreams za kupata mamil. Man on a mission, top of the hill. Check your score to fly all week. Plus, our size on flick, trust. Ili bidi ni pigs, tuli follow up na maji car 6. Op na ni mshoto na kakajit. F4 thought alitha ni na mdig. Akapata na mrusha kwa click. BMT niko gassed up na hits. Daily ni na vision, I'm on my peak.
Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Check it. Hawako sai tunatembela kao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa pao. Tumesukuma ma ounce na bado ma pounds. Na bro amepigiwa rounds. Mambo ni vula inoma kwa ground. Anaingia orosho kipatana now. Hawako sai tunatembela kao. Xanga lidha neza kuwa mabao. Saini na beef na watu wa pao. Kwa nini kesho? Sikia. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini kesho? Kesho, kesho, number uno. Brooklyn G. Panini. Skill, favorite flavor.
Savo to the world and back.